I just said the black man. I can gamble with you marry me over Dengo Kamanda.
Dengo Kamanda.
Denga watenshoni kubanga matenga chevanya.
Matenga chevanya.
Obuzimu wagara nyo mnange. Obuzimu wagara nyo. Echitufu warungi wanyo mnange. Warungi wanyo. Weraba quality ebirungi kukwoni na quantity. Wamponya babanditi. Pite yote yetaka editi. Middle, baby girl, your body sweet like needle. Katini wachiti wa sebo, wena kufuna, I really wanna seto. Kenina kwendi wa kutula, abo kesi teba tumanyira. Kenina kwendi wa kutula, emine mbemu kwena sura. Batenga chevanya,
batenga chevanya.
Obuzimu wagara nyo mnange. Obuzimu wagara nyo. Echitufu warungi wanyo mnange. Warungi wanyo. Weraba quality ebirungi kukwoni na quantity. Wamponya babanditi. Fite yote yetaka editi.